mbona natashuka inzira zawe umpe kwitondera ibyo wategetse kugira ngo natashuka inzira zawe Shoot.